abakumbi okulabirira abaana baliko obulimu baagala wabeerewo okugatta amaanyi bazimbe tekinologiya yatuukana n'obwetaavu obw'abantu kinnomu n'okusinga abaana abaliko obulimu mu ngeri yeerungamya abaana bano okwemirizaawo ng'abantu. Joy Mwesigwa akwira Kampala School for Physically Handicapped aga nti omuwendo ogw'abaana abazaalibwa n'obulemu kwosa bafunire obulemu ebuliwe nga bafuna obulemu nga bazaaliddwa gwongera kulinnya nga wasaanawo enkola eyanguya okubasomesa obukugu obwetaagisa okweyimirizaawo. Badde mu kulambula etterekero ly'ebitabo lyabo kale 12 lyazimiddwa baasomerako e Bungereza Chevening Alumni in Uganda.
Take away ekiyamba okubeera ne information ne data na biki ebiyamba mu mirimu okutambuza emirimu egy'okusomesa n'okumanaginga abaana n'abantu abalina obulemu kwe kuba tusobola okufuna information okuva yonna mu bitundu eby'enjawulo mu nsi biri expensive nnyo ate ngera mu byetaaga ekiseera kyonna kati mwene musobola okubeera nti okay kati basobola okutunira ekyo ne bayiya ekikoleddwa wano abaana ne basobola okuyambibwa. That is the technology ez'enjawulo zetugamba.